Willie Paul,
José,
Medi. Unataka benzi ama unataka benzi? Mama, basi ukitaka benzi nifuate twende hivi. Mama, mata nikupalilia kama kuku wike. Mimi ni kijana bomba, utanipenda sana kwenye duve. Utafahamu siri ya iduve. Mama malikia ni kamate mugongo, na mini kukamate mugongo, niendeshe ka baisikeli na ujuzi wa jua kali. Yes, I don't lie, lie, lie. Niwe mina die, die, die. Yes, I don't lie, lie, lie. Niwe mina die, die, die. Sheri sheri, nikutafune kapikichi, nikubebe ma baby baby, yeah. Tufike paka kileleni. Amini naposema na kupenda, amini naposema na kujua right. I love the way you love the way you take it down low. I love the way we like to take it, take it down low. Give it to me baby baby, take it down low. Umuliza mama ya yo, take it down low. Niendeshe ka bicycle na ujuzi wa jua kali. Kibombastic mama, lambe design gani? Nikubebe design gani?
Shira kumugongo,
oki majesty.
Shira kumugongo,
ama tiger.
Shira kumugongo,
nifunge bao.
Shira kumugongo,
mki Ronaldo.
Shira kumugongo,
baby fantastic.
Shira kumugongo,
you're my fantasy. See, 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 yeah. I swear don't lie, lie, lie. You and me na die, die, die. I swear don't lie. Fantasy, see, 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 yeah.